pay money. Achana na mi we ni koro boy.
Moyo wangu
yanilo ni trailer movie au ni ngoi.
Moyo wangu
waulize maselo mziki auto boy.
Moyo wangu
nige kuwa mzoga bia au ni zoi.
Moyo wangu
alafu sipendi dharau. We ni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau. Eni pimbi tena nyanga ubavu.
Moyo
hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bumba, hauna money, hauna kifu,
eni
patupu. Hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money. Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kihere. Wakishua alafu mbona unanombaga vocha. Mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njogeto baby kumbe we unanitakota. Mweza kwa aya mambo sijawahi kusota. Alafu sipendi dharau. We ni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau. Eni pimbi tena nyanga ubavu.
Moyo
hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bumba, hauna money, hauna kifu,
eni
patupu. Hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money.